andikangaka wazi wayifumani ndodakazi uMandlovu. Luvuyo nemincili abantu belali ayabiyosa, ayabiyosa. Usano luhle kangaka chonga mehlo walo ayakhazimla, ayakhazimla, yakhazimla.
Just enough.